mwabanga muli omenye senyo mutima olwekirwadde kikakali n'abasawo bakakutemye titoli wona kebe operationi tolina kyolina wesige mukama kubawonya omukono gwa Yesu kuwonya Abazibe baraba yeah. Wagolo mkono na balima batambula yeah, yeah. Iwo mkono kwa Yesu kuonya
Señor.